Chelele.
Sile yalikula akavimba kaja toto mzuri aleza na yule jamaa mwenye mahela akanacha nanja mwenye mata yeye akaniacha nalia na mola aliwa leo nalia na mola onae yule alikupa wewe toka ninyima mimi kama riziki anatoa yeye basi nitakosa mimi ila mola ndo anayetoa tena kwa fuleni hata kama niko nyuma nitapata rasima asile ana maana yule mimi na yule tulipendana yule ale tushelele shelele shele shelele oh ale tushelele shele tushelele shelele oh Shelele, 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 phone. Ale, shelele, shelele, tu shelele, tu shelele, wa eko. Oh, 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 ale wa oh, oh, yule ale panda, kwenye lile shama langu. Hakuona uchungu, kuizunguka nyumba yangu. Ukata na ukungu, kupenzi la madhuru. Alikuwa hawara Mimi na yule
Yule
Tulioana yule Mimi na yule
Yule
Tulifunga noa Anatanga na kichanga Foto kikuna njia Na nani ya perupia Iende pasi na fadhila Madhila na yopata Nikimona na murumia Natamana rudi kwangu ila kumambia sosa Kumanisha kwamba nilimpenda Mimi na yule
Yule
Tulipendana yule Mimi na yule
Yule
Tulifunga noa
Yule Yule
Yule Yule Tushelele Chelele Chelele Chelele
Ale tushelele Chelele 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 Chelele
Chelele
Ale tushelele Chelele
Sound.